say Bambi, Bambi. I big friends, oh. Mwagala mukwano lw'obulungi bwo, lese kulabe mukwano pawa mukechiro. Omukwano gogunyuma mukiro, otalimba wakufa mukwano baby. Manya gwabirina, byebateka mubirina, ubirina, gwabirina. Abasajja ebibakuba obirina, obirina. Yenda kusiba betting, mubya love nkutikinge, yeah. Oh, nkulaving, kumasajinge.
Showtime! My girl, anyway, ebibyo kati manya biteridde. Nja kulabirira ze night and day. No mukwano gwo kati ngulokinze, nja kukwata kungulavinge. Bunkeredde, ono namwagadde. Bunkeredde, bunkeredde, ono namwagadde. Bunkeredde, bunkeredde, ono namwagadde. Bunkeredde, bunkeredde, ono namwagadde. Okwagala omulungi kweta, kuwa kuvuga kagali okutali kisota. Wene sama ebanga winter, negirisiza konga tula akirako chigota.
Oba moteke wa awatari batayizi, yetutukire wa awatari bakwabuzi. Seganya mazikeno kwefa sabalambuzi, toba ganya baby kare kaba kuwengusi.
We manye chitimba chikute, wakati mumabiro mupira gutude. Manyo kugumuka manyo babukede, kamujene konyono ye mulemede.
Bunkerede, ono namwagadde. Bunkerede, bunkerede, ono namwagadde. Bunkerede, bunkerede, ono namwagadde. Bunkerede, bunkerede, ono namwagadde. Bunkerede,
ayina bote tayina we yakiyama. Bamukwana bobanje kamala, bamwe fasa 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 fasa. Hey, ono wange chiwende.
Byebateka mubirina, ubirina, gwabirina. Abasajja ebibakuba obirina.
Okwagala omulungi kweta, kuwa kuvuga kagali okutali kisota. Wene sama ebanga winter, negirisiza konga tula akirako chigota.
Bunkeredde, ono namwagadde. Bunkeredde.